TunesJam.com.
Skia, kwanini kesho? Kwanini kesho? Favorite na nane. Hadijo kikam kila saa umevadera, unatesa, una Halimo kikam kila saa umevadera, unatesa, una Amina kikam kila saa umevadera, unatesa, una Fatuma kikam kila saa umevadera, unatesa, una kila mtu na wake, mwenye anashauri ni zake. Shike mkono baby tende dance, acha ni kupande pande. Kila mtu na wake, mwenye anashauri ni zake. Shike mkono baby tende dance, acha ni kupande pande. Cheke na vo bounce your ass, jiggy jiggy jiggy. Cheke na vo bounce your ass, jiggy jiggy jiggy. Take another 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 bounce your ass, jiggy jiggy jiggy. Boy wa jiji anapenda venye na tema, demo kijiji napenda venye tetema. Skia hizi tena na ngoma za rema, na break your spine kana taka kwa kilema. Boy wa jiji anapenda venye na tema, demo kijiji napenda venye tetema. Skia hizi tena na ngoma za rema, na break your spine kana taka kwa kilema.
I say break your back up at midnight, alafu morning jioni kupe breakfast. Only God do kwanga witness, you mean niki siwezi sema. Nilimtoka vibaya juli kwa instinct, na instinct mimi nsave kwa hii business. Samu semu kwanga gifted, lakini njoti zangu kena triplet. Nasema pretty girls kwanga jealous, vile si drunk in love kwanga tender. Attitude doja ipenda, vile nikitouch your breast unakwa famous. Mini pretty boy, yani pretty yani, na swaba mange Oscar boy wangu na bribri. Sometimes situation kwanga tricky, kadijo kikamu unajuta kwanga fiti.
Hadijo kikam kila saa umevadera, unatesa, una Halimo kikam kila saa umevadera, unatesa, una Amina kikam kila saa umevadera, unatesa, una Fatuma kikam kila saa umevadera, unatesa, una kila mtu na wake, mwenye anashauri ni zake. Shike mkono baby tende dance, acha ni kupande pande. Kila mtu na wake, mwenye anashauri ni zake. Shike mkono baby tende dance, acha ni kupande pande. Acha ni kupande pande. Acha ni kupande pande.
JK Biz on this.
More music on TunesJam.com.